election. Time to vote, let us vote. It's a freedom. In Uganda, ya fed to get to run the sawa 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 sawa. Kupende keza kiongozi. Sawa sawa. Kupende keza kiongozi. Uganda, ya fed to get to run the. Akalu tulonda akalu.
Kumamula munekebe.
Akalu tulonda akalu. Abalonde tukende tulonde sawa ya uchaguzi Uganda imbio nzuri sana twe ya kalenga Juliana sawa 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 kupendekeza kiongozi twe talenga labo mwezi sawa 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 you Mr. Pro Uganda sawa 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 tena pule sawa 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 Uganda ya fetu Kalu.